munaasabaduna waxay tahay toolaha kiraaya fasalada tumag iyo lamaad iyo fasalada form 4 ee ardayda dugsiga sare ee degmada Xudoro ayaa wayba goobro ku ay maamulka gobolka Bakoolkan degmada Xudoro waalidiin odayaalka dhaqanka maamulka iyo macallimiinta iskuulka dhalinyara iyo qaybo shir duwan ardayda waliba munaasabada si wada jareen ku hadalayna gudoomiyaha degmada Xudoro Maxamed Macalin Axmed iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Bakool Aadan Abdi Abaari iyona ardayda form 4 ku la hadalayn iyo sheenan kaalimo hore imtixaanka shahaadiga dugsiga sare way bana masuuliyiinta ardayda iyo in balan qaadana in qofkii sheena kaalimo hore imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee markaasayti u saayay ko lugu doonsi doona abaal marin aan gaar ah yoona ardayda kala dardaarmay in ku mid noqdan aan kaalimo hore galo imtixaanka waan iyo muujiyan kalsooni iyo waliba ixtiraam
weeray ma tiisa waqtiga aad ku raayti asqofin shaqsan jay asbaha in shaqo way maatarin tijeeyay ardaydu inta ku baati madinyeelo kala jisteelan ee walooga ayaan imtixaanka madinyeelo fadeer number 1 mise number 2 lay gal jireen macallimiinta arintaana sabraayti kunti way baa iskoolkan shaqo asqoraat la qafanaa oo gur number 2 waxa aad jireen hadana saasay waa runtii way baa amma nagaane arintee walbadan iyo maanaha iskoolaadkan intay diidigo gulaayeen arintaas runtii iskoolkan iskoolka ka faani karo way balanaa dadka kalanta tahay koowi lama isa dadka ka galanta tahay oo maanaha maamulyaasha macallimiinta dhammaantood maa magaana way la fagay aragtiye walbana aad qabateen holandareer asan galna insha allahu
markii bulshadu camal adhaha gala anigu si barada hadlagan jeer bulshada daawadka lala dhagama la tacaamulo antiisa barada lagu baahanyay waxa barashada waxyaabaha ay keenay abuur rasmi ku madaxa saaxiibtana ma dhamaadana saaxiibada oo waliba isla roogu doontaan waa dadku wala isla barateen waa marka qof kasta tixgeliyo qof kasta kursi sheegay in shay fadhi wax barashada maslaxad dambe muddo badan asla qaadada anuu
waliba si toos ah iskuulada dalka Soomaaliya ku bilaawday imtixaanka shahaadiga sanad dugsiyeedka 2024 ilaa 2025.